shankysupplier.com.
Mapuchelli on the beat.
Isha!
Shake it on the track.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Oka mutani ndugu umezaliwa, mshukuru Mungu hajakutoa kwenye dunia. Kuna wengine wamepoteza pendi na familia. Leo siku ya kula ndugu yetu umezaliwa. Happy birthday.
Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you.
Lete maji, lete tumwagie. Musika na jijua saya nini tufisie. Leo siku ya kula tufurahie. Asijaga kimbia kama vipi mshikilie.
Lete keki, lete nyama, lete pombe tu enjoy wana. Wangu pia sipati ngilete msika wa baba. Wani vipi bona shega barida, siku mwoni we mama na baba. Muda keki umefika kukata wote tuibe.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Oh ya mpe dumbi, mpe soda, mpe maji wanangu to enjoy. Mina taka chingiri 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 chingiri. Wanangu chingiri 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 chingiri. Tulewe chingiri 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 chingiri. Nataka chingiri 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 chingiri. Oh ya kwenyewe vipi, akwenyewe shega. Na keki mziki utamu na tamani kumega. Akwenyewe